tu sebabubu kabana genga wumumanyi kuruno nage muna nitamwa bingi vienzi zenda babyo nane mkunganya kunzira mara kubiweza wabula osana wekanyi bosuma gira siwe gajinyumia sikidamu banange abantu b'ekibuga musula mutya mwe bali emirimu gye mukola bwonzira muti noli bulungi awo nga nkimanya nti oyinamu akalimu kokola ekibuga kyagala okukola n'ofuna ssente olwonno n'okiwangula leka kuddamu kulera mikono nakunyiigira mukama nti nze maama yanjima wakiridde mukyalo erimire okwata enkumbi esiga ebyolikungula anti bw'osumagira ogenze ng'oli wona okubba oli bamasikiriya
mazima
bannanga abalimi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
basubuzi bannange mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kansoke ku ludda lw'abaami kubanda banfaafa baba beegayalira abamu mu kifo ky'okukola keera bukezi okuzannya matatu amatatu gatendeka bingi mwe muva n'oluusa batutigamu ekiro kubanga mwezi muleema emisana ng'olwo nno n'abagagga basebote beebake munno wakusanga mu nnyumba n'akusaba ensimbi baba n'akulaajanya muliddawo mu maaso ga mukama weekube mu bambi mwebyobyejja weekola bavubuka kati ndabye bangi nga keera ku paaka kubba n'omusaasira bw'afuna omulimu ogw'ekinaku ogwotagukkiriza ye tegumusaanira so nga egyo emirimu egy'ekinaku gye gyaffe bannange bamusoma gwalema kubanga weesigangalo mpanvu jjukira munnange oli ku kizibu anti bw'osumagiro ne guseeba oli wona okubba oli bamasikiniya
amazima
bannanga abalimi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
abavuzi ba mmotoka mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kantuuke ku ludda lw'abakazi nabo ndaba nfaafa baba beegayalira okuggyako baka abasajja n'aba beekolera bonnange n'abasonyiwa naye bano bannoonya kiwagu neyeebunyinsa eno paaka lwalikaddiwa ne muddira ebitone bya mukama neefuuka kaazi ey'olubeerera abo nno basangibwa mu bibuga sebo babeera omu ng'abasuubuzi bw'aba n'omwana baamunaku kubanga munnanga olusabusi banasula kaase baakaleeka mu nnyumba n'agenda anoonya ensimbi gy'asuubira ab'ekika ekyate bansobera babulwa n'emikwano egyamulaba ddala abo ba musajja twanjooga bagatika abasajja naawe n'obasaasira olwo lwaki mubeera kumbiranye mu kifo ky'okudde ewamwe n'okuba okole anti bw'osumagira ogenze ng'oli wona okubba oli bamasikiniya
amazima
bannanga abafumbo mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
bannanga abavubi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kuba kunyiikira kukola luli kya munnanga obwavu n'obuwangula wabula obanga n'omutima bwalabanga ebirungi bambi n'otatenguka kubanga n'ebyo baba weegomba nannyini byo bifuna yamala kukazana ebirungi bakola bikole tewali ekirungi kijja n'ekigwa bugwi sebone bw'oligende wa mukama n'otuuka mu nnyumba ewa katonda gy'asula jjukira ebigambo byayogera bwe yali mukama okulimira ddamu yamugamba muntu yennyingi mwe munaavanga ekyogwe ky'olina okulya walabanga ekibuga kyekyaye ng'okwata nkumbi ng'ekibuga okidduka kati ebirime ebiri ku nsimbi ne bw'olima ennyaanya zokka n'obutungulu olulala n'okwoliŋŋamba nti fuleedi munnange walyoka n'olukyomera Bandi wasuma giro ne guse boli wano kuboli wa masikini ya
Amazima
Bananga balimbi mwebali banango wava uruanyisi
Aho
Bananga wafumbo mwebali kugondero msajia baunoto mudamu Wasuma giro kura basajia banange bole meleru wakukona otu sokule mwansi
Wasuma giro kura mwole meleru wakukona otu sokule mwansi
Bande basajia banange natero kugenda ne kamba nyumbize na chino chena rebendinda
Wasuma giro kura
Kidongo, na yoru chichake chiba tunga njwe nyama